I'm at zenbury.com. Super vibes.
One flow, one flow. Muzo. Magfire.
When I lay.
H-Bone, Lego, 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 Lego. Eya gawula nganathe ngapho ndavomela olo muntu itenge ngatwa ntshito ndivomela somwe ndikupemba munthu patse mwayewina muchotse miliyoni yasawule muntu sintedzina nyango ndibatsa lusolomo imbidwe ndipamwe ndinesindanga nemaendedwe kuyiwala zwati mumabatsa mumalanda pano mna wapatsa yena ndukhalila kuganda Kundifuta kuiwala Bena nika kala nikumangolila Oh, cha Give me the last chance Give me the last chance Sikundifuta kuiwala Bena nika kala nikumangolila
Yeah, yeah Daenda mwagwana Dabwelela ndinkawa Omwe ndikadi ndia zanga analitawa Hey, anandijela anandigawa Faka nabata inuyo ifankana ilawa Mbaganda liso wanu omwe ndina sinta Kuchula zina lanu mpaga ndina siya Dinari mwana osafa, osa langiziga Tati woneni bano omwe ndina figa Winari ya seha kundi wonela basi Dibange mwanzi mafudo sundi kutazi of course Bola ndi kutazi kwa manda bweza pasi Ndungo funa rati chasi Winari ya seha kundi wonela basi Dibange mwanzi mafudo sundi kutazi of course Bola ndi kutazi kwa manda bweza pasi Ndungo funa rati chasi Chasi
Oh, Give me the last chance Give me the last chance Siku ndifuta kuiwala Bena ndika kala ndiku mangolida Oh, Give me the last chance Give me the last chance Siku ndifuta kuiwala Bena ndika kala ndiku mangolida Oh, Kundifuta kuiwala Bena ndika kala ndiku mangolida Oh, cha Give me the last chance Give me the last chance Sikundifuta kuiwala Bena ndika kala ndiku mangolida
www.amazon.com